subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo Jimcaha bisha Febraayo, waa laba sanadka 2024-ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulan ay yeesheen xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Xasilinta iyo sugidda amniga ee deegaanka waxaa saldhig u ah ilaalinta xuquuqda shacabka, xorriyadda qowlka, furnaanshaha siyaasadda, iyo adkeynta hay-adaha amniga oo lagu soo biiriyey boqolaal ciidan cusub ah, lana siiyey tababaro mugle oo kii u dambeeyey bishan kuliyadda booliska lagu siiyey dhammaan saraakiisha booliska.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan suurtagalnimada in Shiinuhu farageliyaan doorashada sanadkan ka dhacaysa dalkan Maraykanka.
The Chinese will are likely to be pretty cautious about interfering, especially with the presidential election. I think we might see some Chinese interference through bots and through online activities.
Waxa uu yiri Shiinuhu waxaa suuragal ah inay aad uga taxadaraan, gaar ahaan inay farageliyaan doorashada madaxweynenimada.
Heestii Jimcaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Ciidamada Maraykanka ayaa isku diyaarinaya inay ka jawaabaan weerarada joogtada ee lagu qaaday saldhigyada ay ku leeyihiin Bariga Dhexe, kuwaasi oo ay geysteen kooxaha gacansaarka la leh dalka Iiraan. Kooxahan ayaa weerarkii ugu dambeeyey ka geystay saldhig ay leeyihiin ciidamada Maraykanka oo ku yaala dalka Urdun, waxaana weerarkaasi ku dhintay 3 askari oo Maraykan ah, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40. Xoghayaha difaaca ee Maraykanka Lloyd Austin ayaa Khamiistii sheegay inuu Maraykanku uusan u dulqaadan doonin weeraradaasi, tallaabooyinna ay ka qaadi doonaan. Waa markii ugu horreysay xoghayaha difaaca ee Maraykanku warbaahinta la hadlo tan iyo wixii ka dambeeyey markii cisbitaalka la dhigay bilowgii bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo. Waxa uu sheegay in lagu soo qaaday ciidamadooda weerar ka badan 165 weerar tan iyo intii tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Xoghayaha difaaca ee Maraykanka ayaa u muuqday inuu meesha ka saarayo hadal ka soo yeeray kooxda Kataib Xisbullah la yidhaahdo, oo ah urur gacansaar la leh dalka Iiraan oo ka dagaalama gudaha dalka Ciraaq, kuwaas oo sheegay inay hakinayaan weerarada militariga ee ka dhanka ciidamada Maraykanka. Iiraan ayaa bilowday dhismaha 4 warshadood oo kale oo ku shaqeeya tamarta nukleerka ah, kuwaas oo ay ka dhisayso dhinaca koonfureed ee dalkaasi. Warshadahan ayaa la filayaa inay soo saaraan tamar gaaraysa ilaa 5,000 oo megawatt, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Iiraan ee IRNA. Iiraan ayaa doonaysa inay soo saarto tamarta nukleerka oo gaaraysa ilaa 20,000 oo megawatt marka la gaadho 2040-ka. Iiraan ayaa haatan leh hal warshad oo ku shaqeysa tamarta nukleerka, taasoo soo saarta ilaa 1,000 megawatt, waxaana warshadani ay shaqada bilowday sanadkii 2011 kadib markii ay taageero ka heleen dalka Ruushka. Iiraan ayaa sidoo kale warshad weyn oo ku shaqeysa tamarta nukleerka ka dhisaysa gobolka saliidda qaniga ku ah ee Khuzestan oo u dhow xuduudda ay la wadaagaan dalka Ciraaq. Warshadan ayaa la filayaa inay soo saarto tamar gaaraysa ilaa 300 oo megawatt. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. Kooxaha jabsada xogta ee ku sugan dalka Shiinaha ayaa bartilmaameedsanaya kaabayaasha dhaqaalaha ee Maraykanka. Sidaasi waxaa Kongareska u sheegay agaasimaha hay-adda dambi baarista FBI-da. Digniintan ayaa imanaysa iyadoo dhinaca kale madaxweyne Biden uu isku dayayo inuu gacanta u haatiyo Shiinaha sidii xiisadda diblomaasiyadeed loo dejin lahaa. Wariyaha iyaga aqalka cad Patsy Wirakuswara ayaa warbixinta noo soo dirtay. Kaabayaasha gaadiidka dadweynuhu waa mid ka mid ah halbowlayaasha ay shaqadu ku kala socoto dalkan Maraykanka, waana mid ka mid ah bartilmaameedyada ay beegsadeen kuwa xogaha jabsada ee Shiinuhu. Agaasimaha hay-adda FBI Christopher Ray ayaa arrintan soo hadal qaaday Arbacadii mar ay su'aalo weydiiyeen xubnaha Kongareesku.
China's hackers are positioning on American infrastructure in preparation to wreak havoc and cause real world harm to American citizens and communities if and when China decides the time has come.
Waxa uu yiri kuwa jabsada xogaha ee Shiinaha waxay u malabsanayaan kaabayaasha Mareykanka iyagoo isku diyaarinaya inay jahwareer abuuraan ayna dhaawac dhab ah u geystaan muwaadiniinta iyo bulshooyinka Mareykanka goortii iyo markii ay arrintaas ka soo fusho dowladda Shiinaha ee ay go'aansadaan inay tallaabo qaadaan. Shiinuhu hore ayay gaashaanka ugu dhufteen eedaha jabsashada xogta la xiriirta ee ka imanaya Mareykanka, waxayna ku tilmaameen eed aan sal lahayn. Digniinta ka timid agaasimaha FBI-da waxay soo baxday iyadoo saraakiil ka tirsan Mareykanka ay xilligan safar ku marayaan Shiinaha, kuwaasi oo tusaale u soo qaatay Shiinaha inay iska kaashanayaan la dagaalanka mukhaadaraadka oo ay sheegeen inay caddayn u tahay in xiisadii la qaboojiyey. Labadan wadan ayaa sidoo kale bilaabay munaaqasho ku saabsan inay ka wada tashadaan garaadka macmalka ah. Waxaa sidoo kale la soo celiyey xiriirkii ay lahaayeen labada military. Waa kan la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad, Jake Sullivan.
We agreed that President Biden and President Xi should speak and should speak by telephone relatively soon. I think the acknowledgement coming out of Woodside that there really is no substitute for leader-to-leader conversation.
Waxaan ku heshiinay ayuu yidhi in madaxweyne Biden iyo madaxweyne Xi ay wada hadlaan, ayna dhowaan ku wada hadlaan khadka telefoonka. Sida aan ka aragnay kulankii ay labada dhinac ku yeesheen Californiana, ma jiraan wax lagu bedelan karo inay hoggaamiyaashu iyagu wada hadlaan. Qodob xasaasi ah ayaa ah doorashada Mareykanka ee dhacaysa bisha November ee sanadkan, oo dowladda Mareykanku ay ka walaacsan tahay xataa wax u muuqan kara inay faragelin shisheeye dhacday. Jeremy Suri waxa uu xiriirka caalamiga ka dhigaa jaamacadda University of Texas ee magaalada Austin.
The Chinese are likely to be pretty cautious about interfering, especially with the presidential election. I think we might see some Chinese interference through bots and through online activities with regard to some of the congressional elections, especially if they perceive some members of Congress as being too hawkish on China.
Waxa uu yiri Shiinuhu waxa suuragal ah inay aad uga taxadaraan, gaar ahaan inay farageliyaan doorashada madaxweynenimada. Waxaa suurtagal ah inaan aragno faragelin Shiinaha ee ka imanaysa dadka isticmaala baraha been abuurka ah ee internetka oo farageliya doorashooyinka Kongareeska, gaar ahaan haddii xubinta Kongareeska ay u arkaan inuu ku af adag yahay Shiinaha. In madaxweyne Xi Jinping uu ballanqaaday madaxweyne Joe Biden kulankii ay ku yeesheen bishii November gobolka California in Shiinuhu aysan faragelin doonin doorashada Mareykanka waa arrin afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby uu diiday inuu xaqiijiyo.
We've been clear publicly and we've been clear privately with interlocutors all around the world that we'll do what we have to do to make sure that our elections are free and fair, and they have been and they will continue to be.
Si qayxan ayaan ugu sheegnay dhinacyada aan wada hadalka yeelanay ee dunida oo dhan si guud iyo si gaar ahba inaan samayn doono wax kastoo awoodeen ah si aan u xaqiijino in doorashooyinkeennu ay u dhacaan si xor iyo xalaal ah. Wayna u dhacayeen, wayna u dhici doonaan. Kasoko suurtagalnimada inay dhacaan waxyaabo cara abuura kadib muddo ay xiisadu kacsanay sanadkii hore, taasi oo ay ku jirtay in Shiinuhu buufin wax basaasta ay kor mariyaan Mareykanka, waxay u muuqataa xiriirku inuu haatan sal dhigtay. Rita Mitter waa professor xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka ka dhiga iskuulka Kennedy ee jaamacadda Harvard.
There's been very active moves by the Biden administration, by the US government, to try and find points of calm where China can engage, and on the point on the part of China, it does seem that there is a willingness which perhaps wasn't there even a year or two ago.
Waxa jira ayuri dhaqdhaqaaqyo muuqda oo uu qaaday maamulka madaxweyne Biden iyo dawladda Mareykanka, iyagoo isku dayay inay abuuraan xaalad deganaansho ah oo ay Shiinuhu macaamil ku sameyn karaan. Dhinaca Shiinahana waxaa muuqata, ayuu yidhi, rabitaan aan xataa meesha oolin sannad ama laba sano ka hor. Waa xaaladaas deganaanshaha ah tan maamulka Mareykanku ay doonayaan inay u sii seeta dheereeyaan xilli uu dagaal ka socdo Bariga Dhexe, dagaalkaasi oo noqon kara mid baaha. Kooxaha
aan dhahay Maraykanka ayaa si taxadar leh uga fakaraya inuu qunsuliyad ka furto dalka Afghanistan isagoo aan wax aqoonsi ah u fidinin xukuumadda Taalibaan ee dalkaasi maamusha, sida ku cad warbixin istaraatiijiyadeed oo ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Warbixin ayaa Muurtan ka qortay v o eda waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjal.
tallaabadan uu qaadayo Maraykanku ayaa u muuqataa isbeddel weyn oo ku yimi siyaasaddii Maraykanka ee ku wajahnayd xukuumadda Taalibaan, iyada oo haatan uu Maraykanku ka fikirayo in uu maamulkaas kula macaamilo siyaasad xaddidan, iyada oo Maraykanku gaddan leeyahay in uu ka gaadho arrimo dhinaca amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha la xidhiidha. Qoraalka loogu magacdaray istaraatiijiyadda isku dhafan ee dalka Afghanistan oo la meel mariyey bishii Oktoobar ee sannadkii hore ayaa dhigaysa in Maraykanku uu doonayo in uu qunsuliyad ka furto dalka Afghanistan, iyada oo lagu sheegay qoraalkaas in taageero loo muujinayo shaqada ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Maraykanka u qaabilsan dadka la afduubo ama kuwa la xidho si uu galaangal ugu helo in la soo daayo muwaadiniinta Maraykanka ah ee sida cadaalad darrada ah ugu xidhan dalkaas. markii ay meesha ka baxday xukuumaddii Afghanistan bishii August ee sannadkii 2022-ka, waxaa Maraykanku ay gebi ahaanba xidheen safaaraddii ay ku lahaayeen Kaabuul, taasoo calaamad u ahayd dhammaadka 20 sano oo dalkaas uu ka socday dagaal iyo weliba iskaashii dhinaca siyaasadda ah oo Maraykanku uu la lahaa xukuumaddii Afghanistan. tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa Maraykanku adeegsanayay in uu howlaha dalka Afghanistan ka wado safaaraddiisa ku taalla dalka Qatar, halkaas oo Maraykanku uu kulamo goos-goos ah kula yeeshay ururka Taalibaan. warbixin la sii daayey ayaa lagu sheegay in aanu Maraykanku ilaa haatan aqoonsanayn xukuumadda Taalibaan in ay tahay dowladda sharciga ah ee ka jirta Afghanistan. haddana waxaa Maraykanku uu doonayaa in uu xukuumaddaas la yeesho xidhiir xaddidan si loo gaadho, ayaa la yidhi, danaha Maraykanka iyo sidii loo fahmi lahaa in xukuumadda Taalibaan ay u diyaarsan tahay ama ay awood u leedahay in ay fulin karto ballamaha lala galo. istaraatiijiyadda cusub ee Maraykanka ayaa la sheegay in laga leeyahay ilaa 4 ujeeddo oo kala duwan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada, taakulaynta dhaqaale, xidhiidhka bulshada Afghanistan, iyo in adeegyo qunsuliyadeed loo fidiyo muwaadiniinta Maraykanka ee ku nool gudaha Afghanistan ama in laga caawiyo muwaadiniinta u dhashay dalkaas ee doonaya in ay Maraykanka u soo safraan. istaraatiijiyaddan cusub ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in weli Maraykanku uu sii wadi doono inuu u hadlo xuquuqda dadka Afghanistan, gaar ahaan haweenka iyo hablaha. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa weli ku adkaysanaya in xiriir diblomaasiyadeed oo lala yeesho Taalibaan ama in cunaqabataynta laga qaado madaxda ururkaas in ay ku xidhnaan doonto in ay dib uga laabtaan siyaasadaha cadaadiska ku dhisan iyo in ay sameeyaan xukuumad wadaag ah oo ay iska dhex arki karaan bulshada dalka Afghanistan.
mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar. sida aad ku maqlayseen warkaba, dowladda Maraykanku waxay ka fikiraysaa inay jawaab ka bixiso weerar bilowgii toddobaadkan dhexe lagu qaaday saldhigay ku leeyihiin dalka Urdun. waa mawduuca barnaamijka Muuraha Islaamka. waxay noo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartaa dhegeysanaysa ay meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. madaxa ciidamada kacaanka Iiraan Xuseen Salaami ayaa sheegay inay Iiraan diyaar u tahay khatar kastaha oo kaga timaada Maraykanka. tan ayaana imanaysa iyadoo ay Washington diyaarinayso sidii ay uga jawaabi lahayd dilkii askarta Maraykanka oo ka dambeeyeen maleeshiyaad loo tuhmayo inay Iiraan taageerto. jawaab noocma ah ayaa haddaba laga yaabaa inuu Maraykanku ka bixiyo maleeshiyaadka Iiraan taageerta ee kusugan Bariga Dhexe. saameyn intee le'eg ayay ku leeyihiin askarta Maraykanka ee kusugan gobolka? barnaamijkeena ayaynu dhegaystayaal ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Reuters, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan sheegay inay go'aamiyeen qaabka ay uga jawaabayaan dilkii askarta Maraykanka ee Jordan lagu weeraray diyaaradaha droneska loo yaqaano, laakiin faahfaahin kama uu bixin. Washington ayaa dilka askartan oo ah kuwii ugu horreeyay intii uu bilowday dagaalka Xamaas iyo Israa'iil ku eedeeyey maleeshiyaadka Kitaab Xisbullah oo Iiraan taageerto, xarunteeduna tahay dalka Ciraaq. kooxdan ayaa sheegtay inay joojinayaan weerarada ay ku qaadaan askarta Maraykanka si aanay mar dambe u ceebayn Baqdaad. haddaba jawaab noocma ah ayaa laga filayaa Mareykanku inuu ka jawaabo oo uu qaado. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Horta weerarka ay qaadeen jabhadda reer Ciraaq ee ay lagu tuhmayeen inay Iiraan taageerto oo weerar aada iyo aada loo qorsheeyey oo aada iyo aada looga fikiray buu hasta muuqata. Saldhigana saldhig military oo aan maabkaba ku jirin oo aada iyo aada u qarsoodiya buu ahaa. Saldhigan la duqeeyey, dhimashana waa ka dhacday. Maraykanna dowladoodu go-aan ayay ka gaadheen sidii ay dabcan uga jawaabi lahaayeen arrintaa. Laakiin waxaa muuqata inay jawaabta ay ka bixinayaan jawaab dagaal oo ballaaran oo ama Iiraan lagu qaado ama cid kale ama Xisbilla inaanay ahayn ay jawaab xadidan noqonayso ayay u eg tahay sida muuqata, oo ama ha noqoto qaab in la raadsado kooxahaas Ciraaq deganee maleesiyaadka ah madaxdooda in la taargit gareeyo oo la shaqoola lagu qaado ama diroon ha noqdo ama si kale ha noqdee inuu jawaab celin khaas ah oo maaragtay kooban inay noqoto ayaa loo badinayaa. Manay shaacin Maraykanku inay maaragtay nooc ay noqonayso, laakiin inaanay dagaal ballaarin aanay qaadin ayay mas-uuliyiintoodu sheegeen.
Sida lagu baahiyey warbaahinta Iiraan, madaxa ciidamada kacaanka ayaa sheegay inay maqleen hanjabaado kaga imanaya saraakiil Maraykan ah. Waan u sheegaynaa, ayuu yiri, inaanu hore Maraykanka isu calfanay oo aanu isnaqaano. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in Maraykanku joojiyo hanjabaadaha xooggana uu saaro xal siyaasadeed. Maleeshiyaadka Iiraan taageerto ee ku sugan bariga dhexe saameyn intee le'eg ayay ku leeyihiin askarta Maraykanka ee gobolka ku sugan? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Maleeshiyaadka Iiraan taageerto ee gobolka ka howlgalaa waanay tiro badan yihiin, waanay noocyo badan yihiin, ama Lubnaan ha noqoto ama Suuriya ha noqoto ama Falastiin ha noqoto ama Ciraaq lafteeda, way ballaaran yihiin. Ujeedooyin kala duwan iyo dana kala duwan oo ay Iiraan leeday ama dadkaas wadamada iyo gobollada kala degna ay leeyihiin oo kulmay baanay ka shaqeeyaan, saameyn ma ku leeyihiin Maraykanka ciidamadiisa. Mid toosa kuma leh militarily oo ciidan ahaan kuma leh mid toosa, laakiin waxay saameyn ku leeyihiin danaha guud ee reer galbeedka ee Maraykan iyo Israa'iil iyo wadamada galbeedka danaha ay ka leeyihiin gobolkan bariga dhexe guud ahaan ayay ku leeyihiin saameyn oo danta Iiraan ay leedahay oo u badan inta badan mid xagga amniga ah iyo mid military, marka dambena saameyn dhaqaale iyo mid dhaqan iyo mid siyaasadeed ba leh. Sidii ay u kor ugu qaadi lahaayeen bay ay ka shaqeeyaan. Danaha galbeedkana waxay ku yihiin halis weyn oo meesha ka saareysa kuma aha, laakiin in carqalad ugu filan bay ku yihiin danaha reer galbeedka.
Weerarkii sabtidii ee Jordan waa markii ugu horreysay ee askar Maraykan ahay ku dhintaan weerar noocan ah oo ay soo qaadeen maleeshiyaad loo tuhmayo inay Iiraan taageerto. Arrinkan ayaa madaxweyne Joe Biden cadaadis lagu saarayaa inuu howlgal milatari uga jawaabay Iiraan xataa haddii ay xaaladdu faraha ka baxayso. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo idinla socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliya, idaacadda Voice of America, Washington. Haatanna dhinaca iyo magaalada Jigjiga haddii aynu aadno, waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu soo gabagabeeyey kalfadhigii lixaad ee xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu ansixiyey ajendayaal ay ka mid ahaayeen warbixinta waxqabadka maamulka ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii lixaad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, haddaba kadib markii ay hubisay afhayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi in kooramku u dhan yahay islamarkaanay soo xaadireen xildhibaano dhan 212 xildhibaan ayaa waxaa si rasmi ah u furtay kalfadhigani. Afhayeenka golaha xildhibaanada dowladeedka Soomaalida Marwaayaan Cabdi waxayna halkaasi ka soo jeedisay ajendayaasha horyaalay kalfadhigani.
Ajendayaasha maanta ina horyaala waa 3 ajende. Ajendaha koowaadi waxa weeyaan ajendihii hadal qoraaleedkii kalfadhigii shanaad ee hore. Ajendaha labaadina waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhageysiga warbixinta xukuumadda ee 6 bilood. Ajendaha saddexaadina waxa weeyaan bayaankaas oo ah bayaanka aasaasida maamulka dugsiyada hooyga dowlad deegaanka Soomaalida. Saddexda ajende weeyaan maanta waxayna horyaalaa.
Kadibna waxaa cod la geliyey ajendayaasha horyaalay kalfadhiga ee ay soo jeedisay afhayeenka iyadoo si guud loo ansixiyey. Intaasi kadib ayaa waxaa la gudagalay dhageysigii ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee 6 bilood ee lasoo dhaafay ee sanad miisaaniyadka 2016 tirsiga taariikhda Itoobiya oo uu soo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Waxa uuna madaxweynuhu ku sheegay warbixintiisa waxyaabaha xoog ay saartay xukuumaddiisa 6 bilood ee lasoo dhaafay. Waxa uuna yiri
sanad miisaaniyadkan 2016 tirsiga Itoobiya xukuumaddu waxay mudnaanta siisay oo golahan sharafta lehina uu la qaatay si xoojinta siyaasad xasiloon, sugidda amniga, dhammaystirka iyo ka shaqaysiinta mashaariicda horumarineed, kor u qaadidda wax soo saarka, tayeynta waxbarashada iyo diyaargarowga masiibooyinka iyo xaaladaha degdega. Si loo xaqiijiyo hadafyadaas, waxay xukuumaddu qaadatay in dakhliga kor loo qaado, la yareeyo mashaariicda fudfudud ama soft projectska, in la sii adkeeyo isla xisaabtanka iyo in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha dawliga ah, lana kobciyo awooddooda fulineed. Mudanayaal iyo marwooyin, xuskii koowaad ee maalinkii deegaanka la aasaasay 130 sano ka hor oo aan toddobaadkan u dabaal degnay wuxuu ku soo beegmay deegaankeenna oo siyaasadiisu xasiloon tahay, kuna suntan amni xilli ay xasarado badan ka aluusan yihiin agagaarka iyo geeskaba.
Sidoo kale madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay xasilinta iyo sugidda amniga inay sal u tahay ilaalinta xuquuqda shacabka iyo furfurnaanshaha siyaasadda deegaanka, xusayna in wadahadal lagu xaliyey isku dhacyada bulshada dhexdeeda ka jiray.
Xasilinta iyo sugidda amniga ee deegaanka waxaa saldhig u ah ilaalinta xuquuqda shacabka, xorriyadda qowlka, furfurnaanshaha siyaasadda iyo adkeynta hay-adaha amniga oo lagu soo biiriyey 900 ciidan cusub ah, lana siiyey tababaro mugle oo kii u dambeeyey bishan kuliyadda booliska lagu siiyey dhammaan saraakiisha booliska. Waxaa wadahadal lagu xaliyey isku dhacyo ka badan 10 oo bulshada dhexdeeda ahaa oo ka kala jiray degmooyinka Gursum, Baabili, Elele, Beercaano, Higloole iyo Feerfeer, Dhoobaweyn, Dolobaay, Baari, Yoocale, Xarshin, Dhagaxmadow iyo Mula Bilcilbuur.
Dhanka kale, madaxweynaha ayaa warbixintiisa ku sheegay in hadda lagu jiro wadahadal sidii shacabkii ka soo barakacay Galbeedka City loogu celin lahaa goobahoodii. Waxa uuna yiri
waxaa hadda lagu jiraa wadahadal ku saabsan sidii shacabkii soo barakacay loogu celin lahaa goobahoodii. Amniga xuduudaha aan la leenahay deegaanka aan jaarka nahay Oromiya ayaa sii joogta ah uga wada shaqaynaa dowladda deegaankaas iyadoo inta badan wixii soo kordha lagu xaliyo safkarad.
Kadib dhageysiga warbixinta xukuumadda ayaa golaha waxay cod ku ansixiyeen warbixinta uu soo jeediyey madaxweynaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata VOA magaalada Jigjiga.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 90.00.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
ilmadaniga jabaqla iyo jileecaba aan qarsado malaajana way hadhee. Waxa weeye idaacadda inta ugu dambeysa jimcaha waxaa hawada looga baxaa Ismaaciil Farjar oo soo xula heestii toddobaadka, Saalax Qaasi Naaji iyo Jaleeco.
heestaasi saalax qaasi naaji ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh nabadgelyo.
qalbigii sahal loo jabshaayee